Mac two, give it to me. Dandy, raise danger, man.
Yeah, the king is back. You know who this is.
Tambapiebya
tambe misango mitala zifendela kondo usiku musuba ni mafela majoja nje veti na kula manje vina chinja sono timisula siga kukamwa chimova chotula that's why makelo wakaniona mama vula songa tinisamwa musini siya chape kakero kameka nikauza ungabe
Mwote makwanga ni gambe Wapwela na machiki boy ni zande Na kutika pa street ni sakile komani Mama njama kweze ni nende Nalifutuka mumpu wa mungkondo Kena ipoko tomo na njika pondo Miyame soja misikali komando Edyo nomba ufushi na fundu Tempa behavior tambe misango Kapuru la denja usuke na tumpwe
Inyimbo ni abaja bebafuta kose kweni pita bafuna kunitinga bakaniza life yanga ichi movie ngati wakamba pali ine ni matuvi wose bebaimba tuma nyimbo taukuba sunga kanize ko fanzeru iwe shua nikumvelela chifundo iwapua kaloko creative unotive utua Ni kweleka tempa, iwe woi Sinifuna tuma kifu kwa mkoro woi
Mwotima kwanga ni gambi Wapwela na machiki woi ni zande Na kutika pa street ni zakile komande Mama njama kreze ni nende Nalifutuka mumpu wa mungkondo Kena ipoko tomo na njika pondo Miyame soja misikali komando Edyo nomba ufushi na fundu Tempa behavior, tambe misango Kapuru la denja, usuke na tumpwe Tempa behavior, tambe misango Kapuru la denja,
usuke na
tumpwe Wapwela muza pia mizishani
Uposi
Wapwela muza pia chitiji
Uposi
Aitanti, ukani zapochani Pari ya wabewa imba tumanyimbo tuafani
Wawa
Nari funda, nari kumaika Nari perengana, nari chokwa
Mimburu la nyimbo yanga
Upeshanya Kutukilaga mayo
Upeshanya
Atikurai, faukua
Upeshanya Kutukilaga tata
Upeshanya
Makituwa mechenero
Upeshanya
Tazikreze chela po
Mwotima kwanga ni kambi Wapwela na machiki woi ni zande Na kutika pa street ni sakile komani Mama njama kreze ni nende Nalifutuka mumpu wa mungkondo Kena ipoko tomo na njika pondo Miyame soja misikali komando Edyo nomba ufushi na fundu Tempa behavior tambe misango Kapuru la denja usuke na tumpwe Tempa behavior tambe misango Kapuru la denja usuke na tumpwe
Chizidida chape
No fighting
Chizifina chape
No fighting
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 You know what this is Mantine waka mboka ndumbula mwofi tuka peshanya
Mantu
You know what this is
DJ Booker
Alpha D-Zone Maki Du Gandhi Southern Gates
Whatever y'all
Chaplain C You know we back W-O-C